kyokisikiriza ziri nji kyokukigwako kuba zirekawo biri byonna olwakalosa akakuta kati ekyo kisukawo ku nza omuto walunezi olulungi ate olugonkofu oisunana ku bunkenke bwolabe bwegobo w'ekiwa empongoza ate abeeyogereze bagamba basuuza kayanzi ono yasuka ku kayanzi osuka ku kayanzi olw'engeri gye bakulwanira okukufuna muyitandi balwanya yita kayanzi kange mbalaba bakanamuza bakansuse ono ninandi balwanya osuka ku kayanzi olw'engeri gye bakulwanira okukufuna muyitandi balwanya yita kayanzi kange mbalaba bakanamuza bakansuse ono ninandi balwanya ndi balwanya tolina musango wejerera dasebo okulungi wa si musango ndi balwanya walungiwa okuba ne feva si musango olina feva kale ne bwe boogera nti nkukyowe biba bya bbule tebikola ne bwe boogera boogere bwe balituka ekireka balituleka osuka ku kayanzi olw'engeri gye bakulwanira okukufuna muyita ndi balwanya yita kayanzi kange mbalaba basanamuza bakansuse osuka ku kayanzi olw'engeri gye bakulwanira okukufuna muyita ndi balwanya yita kayanzi kange mbalaba bakanamuza bakansuse olina ndi balwanya ogezangako ndi balwanya omukwatangako tulirwana sanga n'ebigambo bingi abantega bumasu bangi mbagamba kimu nti bante neyagalira ndi balwanya omweyogereze ne bwayogera atya nze tasuza kayansi mugamba kimu nti mpowa neyagalira ndi balwanya osuka ku kayanzi olw'engeri gye bakulwanira okukufuna muyita ndi balwanya yita kayanzi kange mbalaba bakanamuza bakansuse ono nina ndi balwanya osuka ku kayanzi olw'engeri gye bakulwanira okukufuna muyita ndi balwanya yita kayanzi kange mbalaba bakanamuza bakansuse muyita ndi balwanya obinji byogeddwa bambi nti nkukyawe ono nina ndi balwanya ndi balwanya chayisizo banji muyita ndi balwanya abo mikono n'enganda yono gwe noze muyita ndi balwanya ali bono nakusawa semmaya ali bono muyita ndi balwanya ndi balwanya munango nerabise nako muyita ndi balwanya ndi balwanya ndi balwanya lelo muyita ndi balwanya ndi balwanya ndi balwanya yeyeka muyita ndi balwanya